نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ويب سايت ياتو tukuyika po mutu watsopano umene uzitchedwa kuti minda yeshikondi minda yeshikondi kapena kuti mu chizungu amene kuti the orchards of love the orchards of love ndi mutu umene tikhale tikukambirana inshallah ndiye mu topic yathu yoyambilira ya gawo limeneli ili pa kumudziwa Allahu tabaraka wa taala kuti kodi Allahu ndi ndani kwenikweni komanso chimene chimampangisa kuti iyeye kuti akhale Allah ndi chani ndiye zimenezo ndi zimene tikhale tikukambirana makamaka pa tsiku lalelo tikationa ndi kuganizira bwinobwino za Allahu subhanahu wa taala tipeza kuti iye Allah tabaraka wa taala ndiye mulengi ndi mdzetsi wa zolengedwa zonse ngati ife timadya pa dziko lapansi pano ngati timavala ngati timakhala moyo ngati timadwala ngati kena kaliwonse kamene timachita pano pa dziko lapansi kama shokela komanso kama teka mu chifuniro cha Allahu tabaraka wa taala ndiye cholengedwa china chilichonse ngakhale milala ng'amba dzuwa nyenyezi mapulaneti kapena nthaka ndi zonse zimene zikupezeka mu nthakamo ndi zolengedwa za Allahu subhanahu wa taala zonsezo amene adazibwelesa kuti mpakana zidzidziwika ndi kumalandira mayina ndi Allahu tabaraka wa taala munthu amene amasinkhasinkha ndi kusakasaka zaukulu wa Allah subhanahu wa taala ndi kukongola kwa zolengedwa zonsezi angalingalire bwino lomwe zaukulu wa Allah subhanahu wa taala komanso kukongola kwa amene adazilengayo fa ngati chinthu chili chokongola choncho kuli bwanji mwini wake amene anayika maqualities komanso sifati zimene zikupezeka cholengedwa fa ife yetu kuchiona kuti cholengedwa ichichi ndi cholengedwa koma ichi tikuchiona kuti chinthu ichichi ndi chokongola kwa basi kudabwisa kwina kulikonse kumene kungazame kungabwere pa chinthu china chilichonse kudzera mukuchiyang'ana chinthu chimene Allah subhanahu wa taala anachibweresa pa dziko lapansi pano kumatipasa phunziro kunena kuti Allah subhanahu wa taala alipo ndiye Allah subhanahu wa taala mu Qurani yolemekezeka akutiitanira kumanso kuti uze ife kuti tilingalile ndi kusinkhasinkha za chilengedwe chake ndipo potelopo tizindikile ukulu wake ndi mphamvu zake sizoti ngatufuna tizindikile ukulu ndi mphamvu za Allah subhanahu wa taala sikuti ife tipemphe kapena tione tipange kuti timuone Allah iyayo koma tingoona zolengedwa zimene iye wapanga mwachitsanzo munthu timatha kumaona president wa dziko president wa dziko mtsogoleri wa dziko kuti tidziwe kulemekezeka kwa president ameneyo ndiye kuti chithu kuku chimene wapangacho ndi chimene chimatipangisa kuti ife timudziwe kuti president ndi wabwino ndiye chimodzi moziso Allah subhanahu wa taala tikhoza kumudziwa tikhoza kudziwa mphamvu zake tikhoza kudziwa chisoni chake tikhoza kudziwa chikondi chake kudzera mu zolengedwa zimene iyeyo adazilenga Allah subhanahu wa taala akuyankhula mu buku lake lolemekezeka la Qur'an unati inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi llaili wan nahar la ayatin li ulil albab ndithu pakulengedwa kwa thambo ndi nthaka ndi kusinthana kwa usiku ndi usana muli zizindikiro kwa anthu ozindikira sizoti zikuonetseratu kuti kunja kuno kuli Allah subhanahu wa taala zikungoonetseratu mphamvu imene Allah subhanahu wa taala ali nayo alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ndithu amene amakumbukira Allah subhanahu wa taala amene amanchulachula ndikumakumbukira Allah subhanahu wa taala alichiyimire komanso alichikhalire kapena atagona ndikulingalira poganizira mwakuya za chilengedwe cha thambo ndi nthaka kuti mbuye wathu muyeletsedwe simunango zilenga zonsezi popanda chifukwa yayi kotero titetezeni ife kuchilango cha moto wa jahannam sizati Zata pambuyo poyangane za ukulu wala subhanahu wa ta'ala zigungo tipa silatu ifeyo chilimbigitso kuti ingati pali kuyeza mila kuna kuli kose muayeza mila musakale musole ngeido ya musakale mmankwale ya musakale musanguja ya kuma tiyeza mila kwa Allahu tabaraka munu wake ifuwa yeye ndiye mwini mpavu pachina chili jonsi.